ndorgoba birini bo ukunda numwitushimbeho biba bisaba ngumwiteho umufate neza gumemo numukumbura uvuguti hobe 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 nahamagara uvuguti hobe 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 kugira ukunda biba byiza mu buzima iyo akuri hafi nawe ukamuba hafi iyo ugize ngo utoye agatotsi aguhamagara kuri fone najya abura umwanya wo kukwitaho amagambo meza niyo wumva gusa hey baby baby hello darling hey baby ubuzimu wawunga bukunyuze urukundo rw'ababiri ni bo ukunda numwitushimbeho biba bisaba ngumwiteho umufate neza gumemo numukumbura uvuguti hobe 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 nahamagara uvuguti hobe 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 kamufatanye agatoki kukandi mwarebana kana ko mujisho kibagirwa ibindi niyatuma uburara niyatuma utokorwa urarira akaguhoza wasita akagusindagiza hey baby baby hello darling hey baby ubuzimu wawunga bukunyuze urukundo rw'ababiri ni bo ukunda numwitushimbeho biba bisaba ngumwiteho umufate neza gumemo numukumbura uvuguti